kwa game. Wangapi ni mwaingiza kama Koni au Gaina? Ata nikiwa pair my rhyme book hawezi panda ka designer. Iku kustai chinja, ina bahati metaga. Na miss your warrior na hesitate, yule ali hesitate si alisha haga. Oh, he of little faith, na dambi mingi squeezing ndani ya dini. Mindyo marking scheme I say, ina boil down kwa mayulimi. Your ship ilisha sail, ati chai squeeze iko kwa sachet. Na maziwe mekua unga, unga imekua aje uji. Hii wali ko confusing. After more erectors I think evolution inenda kwa mbozi. My dark skin on a bleach, na wake wanaficha uchi na uzi. Pasta na kunyo makali na maji ndaweze kupreach. Wengi watasema na waonea, wengine watasema na wachomea. Na wale kwa kwa hii story watajitokea. Jo najua sio mistari tu, ni mistari lionea. Kuna tu ya liopita, hakuna sasa lakini kuna ya kesho. Niliambia mama squeeze me danger, paint anachora picha na maneno. Opening leo galari yangu iko kwa matenje na matri. Mtani adiko matekno na matendo. Kuna time nilicheki bank and I had 5 million like it's nothing. Nika TBT siku we had nothing, nothing to live for. So tulikuwa tuna live for, tulikuwa tu tuna live and we were four. Me, my mama and my bros kwa room dogo pale Marish. Tukiwa na ndoto za room so, nilikuwa tuna jichocha time nilidu ligi so. I was grown nikiwa mdogo Benjamin Buttons. After 2 months nilikata maziwa. Nilijua kidogo, macho yangu bado white. Bado nilikuwa mpiwa. Yani sahi mnatpigania kiti ya king na kompeiwa. Kijiji yote na niombea, weendelea wivu. Ndiyo mna nionea, na sio mistari tu, ni mistari lionea. Mali mefika nishagundua watu wana vision fupi kama Asians. Na ambition yangu kuna time wali confuse na impatience. Nilikuwa na no pen, no biro, nikarudi drawing board. Nukta, nukta, tone, tone, picha ikawa wazi. After nime connect dots, binadamu wengi wako na leash. Sio mbwa tu, unadhani omena sio fish. Shairi natungwa tu, notice nasundwa tu. Vako ya akia noa 2x2. Niliwacha kuwa inspired na wow. Niko inspired na family kwa hao. Na ulize Mrs. Wakaba, mi classic wa malenge. Even though mama alikuwa nauza maembe na malenge. Wacha vile sahi mnaniona kwa ndege. Wananionia gere, mi genje, mi ndani ya tenje. Wacha usenge pale ya kala, sio usenge. Vipofu wao, wanipatie nitawasomea. Sio mistari tu, ni mistari lionea. Kuna conference Nairobi, nasikia wanafunga njia. Wana discuss vile watafund vita. Sijui kama wamesikia kuna wamekufa njam vita. Isiolo na Mandera, Madwanzi, sio ashe antena. Wajaze lori sahi sahi, wacha vile wana advertise free wifi. Same flowers, different colors. Rose ya nyeupe na red ina maana tofauti. Maisha kuzaliwa leo, baadaye ni mauti. Uwe na pesa ngapi, hawezi nunua jana. Hawezi bribe Mungu akuonyeshe kesho. Bado waswahili unizingatia, wameka mistari zangu kwa leso. Makonkodi na deal na wao, squeeze ni masela na mahostess. Went from kusanya BMX, tundoto za kuendesha Porsches. Nguvu za Luanda Magere kwa kivuli, mi God ndio coaches. Na it's obvious, hakuna journalist akona swali moja. Bado wanajifunza the art of sahani moja. Na warogea rogea, time nilibobea bobea. Na sio mistari tu, ni mistari lionea. Unongia story ya mkate na dush, story ya cheese na paka. Una make moves na nyoka, I guess it's too late. Maisha imempeleka shule 84444. Ndiyo mana school fees bure. Kulikuwa na Kennedy to Sungut, then kaka Sungura to Rabbit, to King kaka delinquent. I say pesa liquid. Nilisha pata wengi wa kunipea na wengi wa kuninyima. Umbea ungekuwa mmea, tungekuwa mataikuns na wakulima. TV imeja wahuni, radio imeja matapeli. Niacheni pia mini, noni kaju wao paka ya hoteli. Sichezi but nacheza my cards right. Nyinyi joker, nyinyi stalker. Nyimko in the nick of time, mini koma nickel and dime. Niko studio na rhyme, niko close to my prime. Ambasada wa Island undani, case study ya walami. Mini koma nyumbani, mindyo funny. Mindyo mixtape ya isa na vitu flani. Mindyo ujaza saani, mindyo king na sina samahani. Mindyo joto ya winter na njeve ya summer yani. Mistari barabara, pokea shamra shamra. Buki yangu waina kava utanijajaje. Nimualika kifo ya karia enyu mtadungaje. Since mnajifanya wajuaje, watajuaje. Mini kiziwi usikiza the silence. Kipofu anaona the future through my cornea. Na sio mistari tu, ni mistari lionea.